certain usage you took commander. Chinka na kitu cha kunteli na patadi wakika maisha ukweli. Wachumba DM awane tikeli, loka nitashem kesho kaja kweli. Doma na mina kupenda manke, siwezi kwacha upendo pote. Wawungu njoo na utamu kule, dada kulifata tunuse pote. Mokia weko matitapea, metuwa nani nende ukweli. Moyo ash, dosha feli, nende kasi kasi kimaisha ukweli. Mungia, weko matitapea, metuwa nani nende ukweli. Moyo ash, dosha feli, nende kasi kasi kimaisha ukweli. Kwa nini nini mama niwe, mungia nani we. My girl, number stress, si anda. Mama, usha nifanya kola. Siwezi micheza kupata potea, siwezi kuganda nataka sogea. Mama kalia chuma kabla janza kogea, sambono menuna na unataka sofea. Mukia, weko matitapea, naitwa nani niambie ukweli. Moyo ash, dosha feli, nende kasi kasi kimaisha ukweli. So can you see you took a month?
Download kupitia usocanmedia.co. usocanmedia.co.